Yo, mana ikaw kupendayo kizingua hauruki. Love na kitaa kama vita na mungiki. Love guy no gave ever black man. This guy no lie got my email. Showtime this time between the kids name.
Right man. No respect na mitaa na nifanya kunga. Naishi kista, skimbizani na nja. Rhymes killer, respect mela. Bize na mula, kutongoza utajiri. Unanipaki ni subiri, umaskenya tuindani. Unalazo subiri, gitaa sili kiburi. Na wapatishe, sayye watoto nzuri. Sayye watoto nzuri.
Money, power, no, gotta respect. Thug boss, put my money on the deck. Man, fake people, it's gonna watch my back. Who I talk when the game, like you a wink, I'm talk. Wise nigga. I fight for my respect, nazipa my skills, his kids I'll reject. Yo, nishapata power, nini pesa nigga. I say now is respect.
Respect, namta, nina respect, namta. No quitting like I, no quitting like.
No quitting like, no quitting like.
No quitting like,
no quitting like.
No quitting like, no quitting like.
No credit, no credit.
Mina make real, nikiwa mtani mechill, mina make deal. Snitch, wakabili, mina love na mtana, manisha niko real. Love na mtana, manige kila sekta, unaleta, naleta, weta, leta, super leta. Game like Kali, nangabila reflector, salute kwa maheta. Peace kwa mta, respect, mina leta.
Nimejenga shima, kalimi respect, babalao jina. Najengwa kwa hizi beti, Rio, grafi, tochore mawachi, zimbio. Vinyonga wani kuti farasi ya wa marapa. Na wadabisha rasta mani, leo tanita rasta kama rasta ni amani. Beat ya OP, MCs wa rudzoni, bishi bisha hodi, everybody know me.
Sina we makase betu bora niwekeze jina. Na kuroma jiji zima, rapa baba na waficha. Spizi low price, zina haja kutongoza. Hashikiki kwa adabu adamu, hati shikare, kuwa superstar. Wana snitch me delay, not today, me no star. Wana celebrate me tani, me no honey, this you kute na dem wako stop me biwa kwa my best. Cause na pull up for macho.
Respect, namta, nina.
Respect, namta.
No better like I.
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 No better like
I. No better like
I. No better like
I. Yeah, say. 1, 2, 1, 4, 1, 6, 3. It's your boy from Unipart, just clean. Let's get. Utaku pima na unapenda kapu sexy. Mkas mila salama, is this it? And Gabby Rose, simple, simple, no gas, na relax. Nigga, tupo, tupo, hood, rams, A-town, chuga. Kaso kila day, hard work, it cheese. Mpaka moyo, me stank, utaki tena mapenzi.
Hustling, hustling, kitani nina hash. My deals, misha kato, make money, don't bother. With the best kitani, tuna more beast. Of 40, hazi jengi, rafiki, hachana nadis. Kila siku kwangu, mini happy day. Hakuna matata kitani kwangu ni shware. Team times to the run the street 24-7 yeah. Full plan no retreat.
Swazi sema wana style. Yo andishi wise chance. Kila line acha bus. I know I drive you crazy. Yo so lazy. Tega sikio ni kupe banzi. Watoto wani weze wani tishi nezo kwenzi. Soul money mini judge why guess. Kwenye game number one is candle. Sizipi chance sino was. Kama ni vita anzisho wewe. Kicheche kuwa mpole hizi pesa za wenyewe.
Respect na mta nina respect na mta.
Doctor.
No quarter
life.
No
quarter life.
No
quarter
life.
No quarter. No quarter. No quarter
life. No quarter life. No quarter life.
Yeah.
Wow.